kugu baxo dubaq iyo waxanu wadna ka daraw marban ka dami jacayl wada arqada dabiye nar kugu baxo jacayl wada arqada dabiye nar kugu baxo dubaq iyo waxanu wadna ka daraw marban ka dami Bariyana wana abu daran, dadkuna kugu cebsada. Bariyana wana abu daran, dadkuna kugu cebsada. Ayye shedul uduwa. Dadaalka lagu muta duwayno lol qiima leh duwayno lol qiima leh duway yahdigi hadmin
Dadaalka lagu muta